pour mes brio. Say no forever, yo.
Melody
Stones. Yeah, Jila nilibe ine. Jinga nilibe ni maenda wa pants. Cash nilibe ine. Dola nilibe ni za kuchita disappoint.
Mwena pita ukasa kileko somebody. Nanga uza nikonda ine chifukwa cha. Nanga love yo panda dola inga wame. So why would you want me to be a man? Nanga pita ukasa kileko somebody else. So why would you want me to be a man?
My man and Nili.
Usiuni musi alino za kucha
Nanga love yo panda dola inga wa.